Record.
Hello, hello, my love. Hello. Usikusilali sina lama baby, umekwenda mbali mbali na mimi, mbali na mimi. Usikusilali sina lama baby, umekwenda mbali mbali na mimi, mbali na mimi. Ukweli nilikupenda na wewe ukanipenda. Tabadi unge kwenda, niko kwenda. Mbona wimbo mzuri na kuimbia, sikia biti ya jale na kupiga. Mbona wimbo mzuri na kuimbia, sikia biti ya mazwi na kupiga. Ukweli nilikupenda, wewe ukanipenda. Tabadi ungekwenda, niko kwenda. Hello, hello my love. Hello, hello my love. Ulofanya mimi nijue mapenzi ni wewe. Mbona sasa umenitupa, mbona sasa umenitenga my love. Hello, hello my love. Hello, hello my love. Najiuliza mengi, labda siyajui mapenzi. Nishakuwa mpuzi, mapenzi kwa makuzi. Najiuliza mengi, labda siyajui mapenzi. Nishakuwa mpuzi, mapenzi kwa makuzi. Mbona sasa umenitupa, mbona sasa umenitenga my love. Mbona sasa umenitupa, mbona sasa umenitenga my love. Sielewani na mamangu kwa ajili yako, nikatenga familia yangu kwa ajili yako my love. Hello my love. Hello, hello my love.
Hello my baby.
Hello,
hello,
hello my love.
Hello.
Ulofanya mimi nijue mapenzi ni wewe.
And you miss my baby.
Hello, hello, hello my love. Hello,
I sing this song from my heart. It's real talk, true talk. Mazu
record,
Majaramu. Just say hi to my son, Wishmaster.